Don't get mixed up in the big leagues, my brother. You know how it goes.
Yeah. Sasa nimekuwa kipimo kwa kila rapper. Price inapanda zaidi ya 20M bila shaka. Nasikia jamaa karudi na matango pori. I'm sorry, not a rap game is mine. Peter Harper. Sina style ya bure, mfuko na mgodi. Una vina mtafute tai vina kupe kodi. Kiuwezo upo under 0.5. Kanji ya weze kaniki na vunja milango bila odi. Wakati game na ibeba ulijificha kipuzi. Nalipua moto wa kuone kapicha King Pusi na kufikisha maututi. Jose mlavichwa washa jiko leo na kuja na kichwa cha mbuzi. Lichano ndo baste na ingia kwenye uchambuzi. Mcheki mula kupe njia kupiga mam chuzi. Ya ibovu hukinukishu kifika kwa busi. Hip hop tumerudisha omefuata 2 views. Comment section imejaa bongo flavor na tumika kama mdoli liwafute mchongo later. Kama uja gundua dogo sepa, tulio makini tumeleta hii hype na inongezeka. Kwanza yopatwa imepatwa na nini? Una rap ka umepandwa na jini. Leta sanda kambini usiombe msamaha. Ufiki zilevo kwa miaka 770. Bora kuwa na project yenye mchongo tugawane kuliko kuwa na simu za madeni wakubane. Unakula sana kitu na unasema jani tamwe. Nikiwa Yanga Simba wenu Ali Kamwe. Sio bongo tunapata hadi kura za mtoni. Unaenda, unarudi, unazurura haukomi. Mindo sura ya sokoni. The face of hip hop ulitaka uwe rockstar ila umekula za usoni. Don't stay with the pain, let it out. Game's over, you dig in your own grave, test it out. The most overrated, it's insane how you shout. And you better keep Hashim Dogo's name out your mouth. Nafahamu kila mwaka na kutia stress. Hata ukikaa kibaa hutokuwa finest. You wanna see the scapegoat talk? Fresh, mana kila mbuzi akiongea lazima seme max.